bosi mpaka sasa moto ushawaka. Mambo nayofanya sana navuka mipaka, vitu navyotaka mwezenu na data, tena nasema tia wezi kuniacha. Mashaka usaliti sasa, mimi na mwanangu yani ni kama mapacha. Shem lake sasa kitu walipapa, anazima taili niweze kuchapa. Ndo hivyo yani ndo hivyo, shem lake anataka tusho. Ndo hivyo njama ndo hivyo, ndo hivyo yeah. Ila kibaya zaidi yeah, anavutia na shindo kuzikatara za dunia. Huku tunapoenda jamani sio sawa, sio sawa yeah, yeah. Tena kini misi ananipatia msisimko wa mwili unaningia. Huku tunapoenda jamani sio sawa, sio sawa yeah, 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 yeah. Kiukweli ana mambo mengi mwezenu ntadedie,
ntadedie.
Anavyo nipa vya bara na zenji ah, mziki toti na uwanja kochi. Ana enjoy sana mbaka napiga makofi, kama siyo gopi ukorofi. Kafunga milango kwa maana siondoki. Atoti na uwanja kochi, ana enjoy sana mbaka napiga makofi, kama siyo gopi ukorofi. Kafunga milango kwa maana siondoki. Ndo hivyo yani ndo hivyo, shemlake anataka tusho. Ndo hivyo njama ndo hivyo, ndo hivyo yeah. Ila kibaya zaidi yeah, navutia na shindo kuzikatara za dunia. Huku tunapoenda jamani sio sawa, sio sawa yeah, yeah. Tena kini misi ananipatia msisimko wa mwili unaningia. Huku tunapoenda jamani sio sawa, sio sawa yeah, 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 yeah. Ulele lulu, ulele lulu, ulala lulu ha. Tuendele ama tusiendele,
tuendele.
Le ama tusiendele,
tuendele.
Tuendele ama tusiendele,
tuendele.
Tuendele, tuendele. Tuendele ama tusiendele,
tuendele.
Le ama tusiendele,
tuendele.
Tuendele ama tusiendele,
tuendele.
Tuendele, tuendele. Amigo.